Fun Entertainment.
Yeah, Busy
Guru Genzi
Mavo on the beat.
Kani form niko form na mashori. Kama ni weekend ni ujibamba tunamboki. Mindo deresi vike best na moti. Leo tunaban, tunastang, tukisensi.
Si form kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zenia septic. Kuna kubatisha znararuka na kisensi.
Kani poka iko ready kama power. 24-7 miche za kijak bawa. Nikanyau kalidaya kana power. Mindo grand pabuda mindi yomanya. Unakata, panda, balance. Wageto mondani ya dunda na shada. Nilithani nika super kumbe filter. Siwezi jaribu kutipitono kona jigas. Party after party later party cup. Mr. Nguri sana zimeenda platinum. Miroga vitamu sana neza nita kandiba. Kani fame, sina shame, buda, sina kaliba. Pedi wa kinyaru julika na juu ya backpack. Kani rada, musafisha kidasta. Panster, kwenye mix, mimi ndiyo master. Panster, kwenye mix.
Kani form niko form na mashori. Kama ni weekend ni ujibamba tunamboki. Mindo deresi vike best na moti. Leo tunaban, tunastang, tukisensi.
Si form kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zenia septic. Kuna kubatisha znararuka na kisensi. Andale andale mami ia ia. Rada ni dwaga ni swami na pandizia. Sikia ni naki cannabis chomp tunakaskizia. Ia maji ni catalyst konki kuna mabia pia. Keep it low, motin on the minimal. Uneza ropoko, mahidi zikuje physical. Ficha white kibiki jo, vidole ni siki jo. Chablin wanga blanda jo, tine kongeza libido. Na tipi toki time, datingisha izo. Wetete, pitisha kimbicho kwa dirisha kium. Wetete, rada nyi mna hesitate. Sipa na matemete, kilu nizi trio miyo maho on the betete. Trouble.
Kani form, niko form na mashore. Kama ni weekend, miuji bamba tunambogi. Mindo deresi vike best na moti. Leo tunabantu na skank tukisensi.
Si form kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zenia septic. Kuna kubatisha znararuka na kisensi.
Unakisha dabuda leo situvai. Tukisikizanga doba na ma good vibes ati. Kuna kafyo aki leo misikai. Usilete asira saa zile zimedojo. Tukukare na sijui ata gedongo mamboto. Tunachachisha na waroro. Morio kali nasa tuko waters. Kuaribu sana atikesha tuko mbokas. Beating akileo sina focus. Mademu wamejanda ni ya club kama locus. Ni aje morio sivutie DJ Topas. Leo ni sherena akimisi wezi kosa.
Kani form niko form na mashori. Kama ni weekend ni ujibamba tunamboki. Mindo deresi vike best na moti. Leo tunaban, tunastang, tukisensi.
Si form kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zenia septic. Kuna kubatisha znararuka na kisensi.
Kani form niko form na mashori. Kama ni weekend ni ujibamba tunamboki. Mindo deresi vike best na moti. Leo tunaban, tunastang, tukisensi.
Si form kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zenia septic. Kuna kubatisha znararuka na kisensi.